Zondi uSantako Chairperson sisebenze kanjani nohulumeni eSouth Africa naKwaZulu Natal kule myaka ewu-30 mhlawumbe umuntu akaqale nje asho ukuthi before uhulumeni lo okhona kwakunzima kabi ukuthi nje sihlale thina noMinister noma noMEC siyokhuluma izinto nje ezithinta thina siyimboni. Kodwa ke ithuba esilitholile kusuka ngo-1994 lisenze ukuthi zibe ziningi izinto esikwazi ukuzikhuluma nohulumeni, sikwazi ukuthi kube khona esikuzuzayo. Izeke singakazuzi konke, kodwa nje kune iyodwa engihlala ngifisa ukuthi ngi-highlight noma one or two. Eyoqala ile ethi thina sasingatholi lutho uhulumeni wobandlululo. Njengamanje usuyakwazi ukuthi ma unemoto endala uhambe uyoyigxoba ukwazi ukuthi uthole imali yokuthi uyodiphozitha enye imali. Izeke sisakhala kuhulumeni ukuthi leyo mali leyo singajabula ukuthi ayandise. So asikwazi ukuthi sishaye singazi ukuthi akukho lesizakale khona. Ekubeni siyazi sonke ukuthi sisematekisini siyasizakala ukuthi uma unephemithi unemoto endala ufanele uyihambise uyogqoba bese ubuya nemali uhambe udiphozitha enye imali imoto. Number two, la KwaZulu Natal sonke besiya endaweni eyi-1 uma kuthiwa khulunywa ngebhodi. Njengamanje sesiyakwazi ukuthi siye endaweni eyihlukene siyokwazi ukuthi sisizakale sithole amaphepha mvumo. So ke usuyakwazi njengamanje ukuthi ungene ngo-10 uphume ngo-10 uphume sewuyiphethe i-permit yemoto entsha uma ukuthi wenza i-replacement. Siyabonga.
Sikubingelele ke mlaleli, ubingelele uVicky wakamasuku ohlelo nesilethulela ngelokuthi ezinhle umnyango wezokuthutha ukuphepha nokuxhunyiswa komphakathi. Thembisileke ukuthi inkosi uma isigcinile sobonana ngaleli usuku lwanamhlanje njengoba iy'nsuku ziyi-14 kuMeyi 2024. Siyambonga-ke uSomandla ukuthi asigcine siphephile. Uma ngabe kukhona abanye akade besemanzini, sithi kubona uNkulunkulu khona uzobaqinisa uzobanikeza futhi ithemba lokuthi kuzodlula nalokho. Ohlelweni lanamhlanje nake sizokulethela inkulumo kaNgqongqoshe uHlomuka ngesikhathi ehambele George Dale ngeseduze kwaseHammersdale. Lapho beyothula-ke usukhontileka ozokwazi ukuthi abalungisele imigwaqo. Kodwa-ke ey'khulwini ezazikhona kwakhona nenduna uKhuzwayo okuyiyona eyamukela uNgqongqoshe nazo zonke izikhulu ezazikhona. Ake sizwe ukuthi wabeka kanjani umnguni.
Okokuqala nje kuthiwa ngamukele, angibongi okwenzekile, ukubonakala kothando thina mphakathi waseMpumalanga ukuba kufike ngqongqoshe ukuthi asilungisele umgaqo wethu ebesiwusebenzisa imihla namalanga esavele umshuphi ngesikhathi seyikhukhula. Siyabonga kakhulu. Umkhandlu wenkosi ujabule kakhulu ngoba besingasakwazi ukusebenza ngenxa yokuthi siyavimbeleka laphaya. Siyabonga ke ngqongqoshe, kwangathi kungenzeka kube impumelelo okuzokwenzeka. Siyacabanga ukuthi nomphakathi ujabulile. Siyanamukela-ke kwindawo yakithi eJosdili, kungathi zonke iy'nkulumo enizoyikhuluma zibe impumelelo. Ngifikelwe yiphupho-ke ngqongqoshe ukuthi senijwayele ukuza leMpumalanga kodwa sinayo into yokubonga. Ngifisa ukunika amasayithi enzokwakha imizinu. Ungqongqoshe ngifuna akhe ngale kwaseKhopu wajabula umphakathi. Imeya izokwakha ngale ngaphesheya kwakanyungwane. I-HOD ayakhe ovambo. Ngicabanga ukuthi ke mphakathi ngibabele kahle ngoba ukhansela wakhe ngale ngakulayini. Induna yakhe ngasekhethu. Siyabonga kakhulu ke sifisa ukunamukela bahlonishwa kungayinkulumo zingayimpumelelo enizoyikhuluma kulo mphakathi waseJustice. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu. Njengoba ngishilo ukuthi khona ikhulu ezazikhona, kwakhona nemeya seThekwini umhlonishwa uMxolisi Khawunda. Naye wabeka amazwi okwamukela aphinde futhi abike ukuthi sihamba nongqongqoshe la uhlomuka amethule ngokusemthethweni. Inkulumo kaMbimbi yona yahamba kanje.
Amandla, amandla awethu phambili nentuthuko phambili, phambili nokuvikela umbuso wentando yeningi phambili, phambili nokudefenda idemokhrasi yethu phambili. Phansi namaxoki phansi, phansi namaxoki phansi, phansi nobugebengu phansi. Siyabonga, siyabonga kakhulu mphathi wohlelo. Khona umsindo la ihholo, uyabona hlezi nje la siyabuzana ukuthi ngathi lento esizoyenza la yimba niyithande. Ngendlela ekunomsindo ngayo nje la ihholo, kunomsindo esizohlezi la. Siyasho ukuthi hayi, shuthi labantu abasifuni laba, shuthi u-MEC akamane aqoqe la nogandaganda bese baletha bafulathelise. Ngoba shuthi aniyifuni le ntuthuko u-MEC ayilethile. Siyabonga ke, uma siyifuna-ke asithobelane, imimoya kaNkulunkulu iyathobelana. Ake sinje sihlise nje umsindo, khona kuzozwakala kahle u-MEC wethu uma sebika umbiko ukuthi yini le nhle kangaka azivakashele ngayo namhlanje. Sifisa ukukhuleka ebukhosini, induna yesizwe khona phakathi kwethu, induna ubaba uMnguni. Sibonga nje ukwamukelwa nanokunikezwa amasayithi, ngoba sesibekiwe thina. Uma ucabanga sizophuma la singenandawo yokuhlala, hhayi, sesinikezwe ngisho iy'ndawo zokuhlala. Sekusethi sifike nezinto zokusebenza, amathuluzi. Siyabonga nduna yesizwe ukuthi usamukele. Sibonga kakhulu ukuthi phakathi kwethu ubaba uMadlala ohlalo we-cluster yakwa-governance, ophinde futhi abe usekela nobhala kwe-region ye-ANC lapha eThekwini, ukhona phakathi kwethu. Siyabonga hlokohloko. Sibingelele futhi kubuholi besiyingi zone obukhona phakathi kwethu. Sibingelele kukhansela i-host. Hey, usezoke akhanye, besegqonqile lo khansela MEC. Bengasakhanye, kanti ngathi ngihlangana naye ngiqala ukumbona wayekhanya. Manje ukukhanya bese kungasekho ngenxa yomgwaqo, kodwa hayi namhlanje ngembona ukuthi usethanda ukuqhakaza. Khansela uNgcongo, siyabonga. Sibingelele uKhansela Majola, ngimbonile ukhona phakathi kwethu. Nobuholi bonke bukhona, umfundisi ubaba osivulele ngumkhuleko ubaba uMashobane. Sibingelele nabanye abafundisi abakhona nosomabhizinisi. Umnyango uholwa ubaba uMbhele oh-HOD wakwa-transport. Usingayeke ngizomethula ngokufanelekileyo uma sengiqeda nje ukwenza amagama ambalwa, ukwenza sizomazi ukuthi ungubani, okuyena ohlanganisile kulo mcimbi omuhle kangaka namhlanje. Sibingeleleke osingabo kuwumphakathi, ngoba kube kuthiwa besimane sayihlalela sodwa la etafulini, ningekho nina, ubungekho lo mcimbi, ake nishayele ihlombe ngokufika kwenu. Ngeke ngisangena-ke egqokeni kwahle kwenu, ngoba nganibona nigqoke kahle ninjalo nje. Le mbala eniyigqokele ngiyayithanda mina. Ngiyithanda kakhulu imbala engiyigqokile. Engoba mina ngumeya, manje bengingikwazi ukuyigqoka. Kodwa ngithe noma ngikhethe ishethi MEC, ngathi angikhethelela ngakhona. No, ngoba ngize emsebenzini mina ngikwazi ukugqoka ezepolitiki kodwa ishethi liyela ngakhona la ngikhonza khona la ngibunjwe khona ngaze ngaba umeya ngibunjwe kwa African National Congress. Siyabonga. Cha asizukuthatha isikhathi eside ngoba lo mcimbi ka MEC kodwa zimbalwa nje izinto esifisa ukuzisho MEC emphakathini ukuthi sisesikhathini esibi njengamanje sokhetho. Mose sikhathini ke sokhetho kuyaphithizela. Loko kuphithizela kugcina sekwenza ukuthi nawe mawuntekenteke ugcine ngempela usuyisiphithiphithi. Ngoba lokuphithizela kuye kube khona nje abantu asebefuna ukugxeka noma into iyinhle befuna ukugxeka nje. Futhi noma iqiniso belibona lilapha ngkwabo. Bethi hayi alinjalo kulona iqiniso ngoba sikhathini sokhetho. Manje kufanele singayijolisa umphakathi kube sengathi amaphepha sengathi asazi ukuthi siqonde phi. So asingandiziswa kwamaphepha. Asazi ukuthi na indlela esihamba usibheke la esiqonde khona. Ngikusho ke lokhu ngoba izolo bengithula isimo sedolobha laseThekwini. Bangiphikisa laba be-DA mangiba reportela ukuthi kwi-quarter yes4 ka-2023 ngokwe-State South Africa idolobha elikwazile ukuthi lehlise i-unemployment kuma-metro awu-8 ase-South Africa. iTheku yilona elihamba phambili. Bathi hayi anginjalo ngoba bafuna ukukhuluma ipolitiki. Mina ngibatshela ngama-statistics akhishwe i-credible organization sonke siyazi u-State South Africa. Ukuthi cha i-Cape Town besilandele u-number 2. Asikompithi ne-Cape Town ngoba sifane ne-Cape Town. Ngeke sikompithe thina ne-Cape Town, sakompitha ne-Johannesburg. I-Cape Town asifani nayo, ileya London nje eyiyona ngokwakheka kwayo, futhi ayinama-rural areas njengoba sinama-rural areas amangaki, so asikwazi ukuyikomperisha nomasipala ongafani nathi. Thina umasipala esifana nawo, awukho la eNingizimu Afrika ngaphandle kwe-Johannesburg ngokwe-spread nangobukhulu bedolobha. Nangokwama-informal settlements. So iwona masipala esicishe sifane nawo. Kodwa ukho njengalo masipala okuthola MEC iningi labantu 60% ihlezi ezisendaweni ezisemakhaya emalokishini nakuma-informal settlements. So sikahlehle abantu abaningi abaseThekwini abantu abahlezi ezindaweni ezisemakhaya esemalokishini nakuma-informal settlements. So sifisa ukusho ke MEC ukuthi sibonga nje ukufika kwakho. Ungaqali futhi ukufika la eThekwini besinawo emasontweni amabili adlule. Sibheke ngale eWard 8. La uyothula khona eminye imigwaqo emibili MEC. Imigwaqo ezolungiswa khona lo ohamba uyoshona esubiza ngeqhawe lethu Blessing Nenela. Oziyoshona lapha ya edamini kwangcolosi. Lo mgwaqo lo MEC wayothula inkampani ezokhanda nomgwaqo osondelene nalapha eHillcrest. Obuso kugeke kakhulu uzokwakhiwa kabusha. Siyabonga ke lo msebenzi MEC kodwa futhi awungaqali ngalo mgwaqo. UMilkway uqale ngawo wafika lapha wawumemezela ukuthi uzoqala uwenze usebenze lo mgwaqo. Sibonga kakhulu MEC. Ngifisa simshaye ihlombe elikhulu MEC ngemsebenzi. UMEC weANC ke. UMEC ke utheke wathi hayi khulekani nje lapha eThekwini ningakhathazeki lemgwaqo enikhala ngayo kumgwaqo ka transport sizongenelela silungise ibuye lesimeni sayo iloko ke nje thina sokubonga MEC imsebenzi emihle osenzela yona uthunywe ukhongolosa ukuthi abantu baseThekwini abangasokoli ngemgwaqo emibi kodwa imgwaqo ayebese zingeni elihle kakhulu nami ke ngithulisa umbiko wedolobha izolo. Ngikwazile ukuthula umbiko ngemgwaqo eyenziwayo kuleli dolobha futhi sihamba phambili MEC ngokuguqula imigwaqo esemakhaya siyenze ibe yitiyela. Siguqula imigwaqo esemalokishini amanye amalokishi amadala ashiywa komakhutha namanye amalokishi bashiywa imigwaqo ngemihle nalapha eMpumalanga khona eminye imigwaqo efanele siyilungise. So siyayiqhanyake futhi siyayigqaja ngalelo record lokuthi senze umsebenzi omuhle kakhulu kodwa ngeke siqede yonke ngesikhathi esisodwa siyifake itiyela. Kodwa ku 7000 kilometers MEC sisalelo 250 kilometers yemgwaqo afane siyenze ibe yitiyela eThekwini. So umsebenzi wethu siyaqhubeka nayo. Siyaqhubeka nomsebenzi wokuthi abantu bakithi bephile impilo engcono. Batheke abanye masimemezela ke mina ke emisi ngifunda kuwena njengomholi wami ngoba fanele ulandele kubantu abadala. Nithe mani memezela no premier nithi sithesha waya waya. Ayi sayibondi inenhloko menhle le thesha sithesha waya waya. Thina ke izwelo besithi ke eThekwini sizolontsha njengekudala nathi lawo olontshela khona eCarris Fountain. Uhlelo ke lokukhanda amathuba omsebenzi. Esilibiza ngokuthi ijob ijob ingawe lento asisebenze. So thi ijob ijob ingawe lento asisebenze. So siyibalileke lo msebenzi. Sizobagcwalisa ke kuze kungabe khona indawo lapha eCarris Fountain bonke abahlomlile nabasazoqhubeka behlomule. Kunaba u 6000 nje sobathatha bengene ohlelweni lokuthi nje bakuzofaka ama solar panels eThekwini nje basifuna ukukhanda ugesi wethu besipresenta na izolo ugesi wethu sifuna ukuthi siunyuse umthamo kaamandla kaagesi ngo 400 megawatts sengajwala amanzi kakusend megaliters megawatts so ke nje basounyusa ngo 400 to 100 kuzoba ama solar panels sitheke thina asifuni masesifaka la ma solar kuhlomule lezi nkampani ezinkulu kuphela ze ezinye ngoba ezobe qhamuka na pheshe ezinye zifika la izweni lethu izo establisha mase zifike ihambe namathuba mase iphindele emumva sitheke sifuna abantu abasha abantu abasakwazi uba namandla nabangaphezulu kwa 35 esobafaka kulabantu abawu 6000 sibaqeqeshele ukuthi bebe osomabhizinisi bokufakwa kwalama solar panels. Hayi abantu abazofuna amatoho kuthina njengomasipala abazoyibhizinisa thina sibanikeza ithuba lebhizinisi. Manje MEC ngoba ke uholeze transport ezokuthutha kulomnyango obaluleke kangaka futhi kulo 30 years wedemocracy. Sifuna nathi ukubikela njengethe kumbikesi bese uthula izolo ukuthi ngonyaka odlule sayikomitha ukuthi khona izinto esingasafuni ziproduce phesheya ziproduce kwamanye amadolobha sikhiphe imali yethu la siyoyithenga lezo zinto kwamanye amadolobha sifuna izinto zenzeke la ngoba uma ngabe ungavula imboni edolobheni lakho iamathuba omsebenzi azodaleka la uthatha khona imali uyithumele khona uyothenga ongcono ke ukuthi ungathumela imali uyothenga kungcono uvule imboni la kukhiqizwe khona la ngakho ke njengengxenye yokuthuthukisa ezomnotho noguquko oluhlelekile kwezomnotho sibe sesithi ke cha kunento esiyithenga kakhulu la amabhasi la wena obona hamba lapha emgwaqweni siwashintsha amadala sifaka amasha ama midi buses la amabhasi siwalanda eGoli Sike sithenge nje 146 thenge 300 kushintshana izibalo ngoba amabhasi kwa replace into elokhu ihlale yenzeka njalo ngakho ke sesibe nesivumelwano ke nomnyango kwa DTI nabaningi sibambisene nawo DPSA ukuthi asithi lapha yangase Dubai Trade Port simane siyovula khona imboni isikhona ke inkampani esithengo 260 million izo establish factory yokwakheqiza la amabhasi eThekwini Suthazo khiqizwa lana ke manje ngase airport amabhasi singalokho esithumele imali zenu siyowathenga eGoli kuningi kokunye esizokwenza ukuthi silande izinto zakwaGesi esithumele imali siyoyithenga phesheya silande zamanzi sithumele imali enkulu soyithenga phesheya zizokhiqizwa la eThekwini ngifuna ukuhlala phansi ngelokuthi ke MEC ngoba uphinde uphathe zokuphepha la eKZN siyabonga MEC umsebenzi omuhle esenzele wona ukuthi amakomiti ethu ama CPF inhlaka zonke ilwisana nobugebengu nikwazi kuyinikeza izinsiza kusebenza nohulumeni wesifundazwe ukuthi isebenze kahle zilisane nobugebengu bushone phansi ngakho ke sifuna nje ukushayela ihlombe kakhulu lokho umphakathi ungijoyine sikubonge lokho okwenziwe uMEC ziningi ke indlela zokubulala ikati Enye indlela zokubulala ikati MEC ukuthi sandise amaphoyisa nathe metro lapha eThekwini siqasha 400 ngonyaka ngoba sifuna ukukhula isibalo. kodwa futhi sisebenzisana kahle nama CPF nama neighborhood watches akhona emphakathini lawa angeke endaweni ekudliwa izambane likapondo umphakathi okwazi ukuthi uwakhokhela imali so sisebenzisana kahle kakhulu nawo nathi siyawacabanga nje basikhuluma nje kuningi futhi nathi sizowenzela kona kodwa futhi okunye sikubonile ukuthi lokho esikusebenzise endaweni ezinye njengomhlanga rocks contact ama UIPs urban improvement precincts lama UIPs kuba yinhlaka ezisebenzisana nohulumeni ekutheni indawo ihleleke kahle inhlanzeko ubugebengu ehlisa izinga lobugebengu kukwazi ukukhambeka edolobheni yonke leyo nto sesiqaleleke lapha kwinhlokodolobha abaningi nje akade bengazi sebezothuka manje mawenza into engasile lapha kwinhlokodolobha nasebeach usuzomiswa imoto yama private security ikuthathe kubophe iyokhand over kwamasipala ngoba sesiqasha ama services nathi ukuthi ama private security azofaka ivalue ekulwisaneni nobugebengu ngoba sifuna ukuqeda le nto ukuthi akhambeki kwi CBD le nto akhambeki ucinga usakwazi ukuliphendula awukwazi nje ukulinda umuntu ngoba uzothi usalindele isithandwa sakho la usubanjwa inkunzi sesifika usena sikhwama leyo nto sifuna iphele siliqalileke lelo hlelo lolo siliqalile lelo hlelo lolo futhi uzoqhubeka kahle Ngakho ke sifisa ukubambisana nomphakathi MEC ngoba ukukhucula idolobha lethu kube idolobha langempela akudingi thina njengabaholi baka masipala kuphela amakhansela kudinga umphakathi manje ke ukulclean libe clean kudinga umphakathi kodwa mina ayikho into engingangiphathi kahle MEC njengomuntu omana suka khuluma ku TV athi hey akuve ngicolile eThekwini kodwa ebekade agcina ukuhamba eThekwini ngoba mawujwa thina sisebenza kulona So asikujeni ngento esingayiboni sisebenza kulona thini dolobha sesiyakwazi manje ukuhamba sithi yabo lapha ayi siyazi kuhlanzekile kusele nje leza indawo efanele sikwazi kuyihlanza ezizaziyo ezisasilele ngemumva so ke lezo indawo ke soyihlanza nazo ngokunjalo kodwa okuhle kakhulu MEC sithe ukuqeda lento yokungacaci lapha epoint sathi singaqali ngamanye amabhilidi simane siqale ngeda wheel konda ukuthi the wheel lapho wawuchopha uma uya kuyona ukame ugqoke kahle uporish icathulo wawungangena the wheel lese kuyi China Mall manje ungena ungahlelekile nje kahle so ke leyo ndawo ke sathi cha asikwazi ukuthi tukwisa leya precinct masazoba naleya China's Mall embi kanje ya edayisa izinto ongazazi idayisa ini sase saya kubonaka abanikazi baye ama owners sathi bona ithini umasipala la Le molina ifanele ukuba kwindawo eseduze kolwandle la kufiya khona neivakashi. Sizocela ke ukuthi nihambe. Ngangikushilo futhi ngikuleli iholo ukuthi siphethe kabi indaba eseda wheel. Sengani reportela ke ngisengikulona futhi leli iholo ukuthi sesivumelene nabanikazi bale andawo ukuthi abahambe. So bayahamba ke manje. Sifuna ihleleke le ndawo sivuselele kahle amabhilidi amadala semba basebolile siwavuselele siwarepurpose senze konke kuzokwenza idolobha libuye lwesithunzisala ngifisa ke MEC ukwethula u MEC ke undodana nje osephayekeni lapha eMnambithi uzalwe endaweni yobukhosi akuyena umfana nje ozalwa lapha engakhuleki khona ebukhosini kodwa futhi u MEC ungomunye wabazabalazi abakhetha bese bancane kakhulu ukuthi bezabalazele lelizwe kungakabi fashionable ukuzabalaza bathi kodwa thina songena sizabalaze ngoba kumele abantu bathi bakhululeke abaqhamukanga ke sebeba wo MEC nje abazabalazi lapha ngale kwalokho babamba iqhaza elikhulu emzabalazweni nabafundi babamba iqhaza elikhulu kulede youth league bakuleda ke lombutho ka youth league lapha eprovinceini waba futhi u-deputy secretary kuyona ANC youth league njengamanje uhola i-ANC ihlandla lesibili u-deputy secretary we-province e-ANC uqale kwa-cocktail i-ANC yambona ngicela siphakame simamukele i-ANC yabona ukuthi kunekhono elihle la lokulida abantu njengamanje usiholela umnyango omkhulu kakhulu e-provinceini siyabonga babuhlomuka siyabonga ngithi omkhulu siyabonga
Siyabonga kakhulu kuMbimbi ngiyazi ukuthi usemethulile ungqongqoshe kodwa ngiyathanda ukuthi ngigcizelele ukuthi ungqongqoshe uchaze kabanzi ngemigwaqo ezolungiswa nezo kwa kiwa. Waze wakaza futi nanga ma woti. Lagu zo beglungiswa kona limu kwako. Ngoba akiona nje i woti ya se George Dale kupela. Kota kukona na manye ama woti. Akelene ne George Dale. Na kona futi okuzo lungiswa kona imu kwako. Agesi muzoege ubo pela ebe.
Tata lili tuba si bingelelo program director. HOD waga transport mpele siyabingelela. Sibingelele utate wetu pindile umakwala siyabingelela. Sikhuleke nduna yenkosi. Uma kukhona nduna siyazi ukuthi nenkosi khona. Siyafisa ukuthi sibongele enkosini ukuthi wazi ukuthi imeleleke ukuba khona kwakho. Sibingelele bameya Mbimbi. Siyathobeka kakhulu ukuba nawe siyazi ukuthi itheku likhulu kodwa kuba khona siyabonga kakhulu uhamba noza kwenu ukhansela uMadlala ophinde abe kwi-ESCO emkhandlweni siyabingelela sibingelele uward councilor baba ngqongo siyabonga kakhulu ukuba nawe ewardini nokuthi nje uzivumele amakhansela khona Siyafisa ukwabingelela wonke siwabonile ubuholi bama driving school siyafisa ukuthi sibingelele abafundisi fundisi siyabingelela kakhulu nabanye abakhona ubuholi beANC eRegionini obuholi wayena ubaba uMadlala ubuholi bamazone obukhona siyafisa ukubabingelela ubuholi bama branch ahlukahlukene umphakathi wonke okhona sanibonani sanibona ayi sengiyanizwa ke manje kuyiqinisa ukuthi igama ngusipho umama wathi ngakwahlomuka okwamanje ngisabanjisiwe ukuthi ngibe umphathiswa waka transport Community Safety and Liaison KwaZulu Natal. Ngaphansi bobuholi banduna nkulu umama uMadube Ncube. Sithunywe yi-African National Congress. Ukuthi senze umsebenzi wesizwe. Sishintshe impilo zabantu. Ngoba thina sizithunywa. Ekubalekile ukuthi sihlezi sithumeka. Namhlanje usekhulumile kakhulu. Ubaba uMeya ekhuluma ngentuthuko ngoba intuthuko ihlukahlukene yabona njengoba sikhona la for sure ukhona othi akayiboni intuthuko kodwa uhleli kuyona intuthuko ngoba leli holo li product yentuthuko elethe uhulumeni ophethe ukhongolosi nemigwaqo ekade sihamba kuyona iphathi entuthuko elethe uhulumeni noma eminye yayo ingakahambeki kahle kodwa afanele sikwazi ukacknowledge ukuthi sisuka kuphi yabona nduna ukuzwe ngisho insizwa mazidlele estore imina ngiyovota ngiyovotelani ngoba ngiyibona intuthuko Kodwa wamithi singane yabantu lapho yathola ingane akayodlindliwa uhulumeni kaANC. Akayiboni ukuthi intuthuko kwayona le. Uyabona? Kodwa abestoro isemakhoneni siyovotelana, uyovota ethi wondlelwe ingane. Le owayenza ungekho uhulumeni kaKhongolosi. Angikhulumi-ke ngomaka enzu. Ngobe libona abahamba boyokhipha imali every month. Sanibona umaka enzo sanibonane. Yeah. Ubalekile ukuthi sikhumbuzane ukuthi yini intuthuko. Ngoba umuntu intuthuko kwesinye isikhathi akazi ukuthi yini. Namhlanje ingane zethu zidla mahala ezikolweni nganxa yawo lo human kaKhongolosi. Na ukubalekile ukuthi Noma kukhona okubo kungakenzeki. Faneke sivume nathi njengabaholi abaholi uhulumeni ngaphansi kwaKhongolosi kukhona okungakenzeki. Futhi masikuvuma sikuvume kahle futhi sivume ukugxekwa. kodwa sigxekwe ngendlela eyakhayo. Ungaxeke ngazathi yazi ukugxeka umuntu otshontsha ugesi kahulumeni ofake iy'nyokanyoka. Athi heyi lento kagesi nje ucima utsho ugesi akazi azawuthenga utshontshini. Kodwa uyena ogxeka uhulumeni ngentuthungu. Nakubalulekile ukuthi sikwazi ukwakhuluma amaqiniso ngoba iqiniso liyokukhulula mntakababa. Uyathanda awuthandi uthi noma uhleli usho ukuthi hayi wona uhulumeni kulo 30 years democracy hayi usebenzini. Uma ukhuluma nje ngohulumeni wonke wase-South Africa. Kodwa futhi uma ukhuluma ngohulumeni wakaZulu Natal oholwa i-ANC faneke ungakhulumi ngo-30 years, faneke ukhulume ngo-20 years. Ngoba i-ANC kwaZulu Natal iqale ukuphatha ngo-2004. From 1994 to 2004 kwakuphethe i-IFP la kwaZulu Natal. Yingakho wawunonduna nkulu uPrim kwakuthiwa uDr. Mtshali. Yingakho wawunonduna nkulu kwakuthiwa uDr. Mdlalose ephethe ethunywe i-IFP. Now abantu bake bakhulume ngazathi i-IFP ayikaziphathi. Bayahlupha ke lawo bantu lawo ngoba basho ukuthi bayashesha ukukhohlwa. Bafana nabantu ojikela umzali wakhe omkhulisile, umzali wamondla wathi uma esekhulile alahle ikhaya angasakwazi ukuthenga ukudla ekhaya ngoba usehlala emadolobheni. Athi uma ebona umzali wakhe athi hayi mina ngeke ngiye lapha ngasekhaya ngoba ikhaya lilungile, akekho ozolungisa ikhaya ngaphandle kwakho. Awuhambi ikhaya ngoba kuney'nkinga. Uma kuney'nkinga zirize khona ekhaya, uzilungise khona ekhaya. Akekho umuntu onganazi iy'nkinga. Yabona awukho umuzi, uma wangena umuzi nomuzi uthi aninazi iy'nkinga, uzomuza umuntu eyi sineyinkinga sihlushwa umalume. Uthi yamuza uthi eyi u-anti ave hlupha. Uthi yamuza uthi athi eyi umshana usehluphe kakhulu. Akekho umuntu onganazi iy'nkinga futhi alikho ikhaya elinganankinga. Solve iy'nkinga ekhaya, musa ukufuna ukushiya abazali nokhokho bakho uyoqala isibongo sakho esisha ngaphandle. Azokujikela amadlozi ngoba amadlozi ayazi ukuthi akushiya kuphi wena. Futhi nalaba ababuye baxokise, yabona uma uyixoki usaphini uyoba ixoki naso noma ungasekho emhlabeni. Zithi iy'ngane zakho ziya lapha emsamo ziyoshisa impepho, hayi baba mama bhuti ongikhanyisele ngoba uhambe uyixoki uzoxokisa lapha emsamo unokuthi ukhanyise kwenze kube mnyama kakhulu. Nakubalulekile ukuthi sikwazi ukukhuluma iqiniso, ungadinwa uze ufune ukushisa ikhaya ngoba uzolidinga kusasa. Kunabantwana abahleli ekuthiwa amaphara namhlanje, abanye bahamba beney'nkinga emakhaya kodwa bayakhumbula ekhaya ngoba there's nothing happy onokuthi ube sekhaya. Nakubalulekile ukuthi senze kanjalo. Ngithi njengoba mangibona nje abantwana bedle ey'kolweni ngithi hey yazi bekuthiwa le program uhulumeni we-ANC waphatha ngalesa sikhathi ngabe baningi abantu abangasikanga isikole. Yingakho ngiye ngithi ungamgxeki umuntu ongasiqedanga isikole ngoba uzazi iy'nkinga ebhekene naso ngaleso sikhathi. Uyabona abanye bethu sasike siye esikolweni singadlile, ufike uthi ulalela uthisha hhayi awuzwa lutho ngoba ulambile. Yingakho kunobhuti nosisi bethu abagcine besiyekile isikolo bayofuna umsebenzi emajaldini, bofuna umsebenzi emaplazini, bofuna umsebenzi etoro. Hayi ngoba babengahlakaniphile, babephoqwa yizimo ezazikhona ngoba uthisha wayefundisa bengamuzwa ngenxa yokuthi indlala ikhona manje namhlanje uhulumeni kaKhongolose udlisa izingane ukuthi zidle zisuthi zizokwazi ukuthi zibambe kahle kodwa umuntu uthi hayi angiboni intuthuko osho njalo yabona nje mohambe stradin ubona umaka enzo nobaka enzo hey mina ngiyiboni intuthuko then mayiphethe uenzo then uthi unyoko enilomphethe na ngoba iyona intuthuko ke le oyiphethe owazi ohlezi uyithola every man ezokwazi ukuthi abuye lonembeza yazi abafundisi bahlezi beshumayela ngamasunday bashumayeza abantu esicalanga ukuthi baphendukile kodwa bekhuluma ngezinto ezibi ngabantu abangezi emasontweni kodwa bekhona bona labantu engabe bashumayeza bengaphandle ukuthi into asuke beyenza ukuvuselela onembeza ngoba kuyenzeka uye yabona kunomuntu othi mhlawumbe uze la uthi ngifuna ukuyobezwa nje ukuthi bathini labantu bahulumeni kaKhongolose sizosho ukuthi lapho ohleli khona uhleli kuyona-ke intuthuko le ohlezi ukhuluma ngayo kufanele kusho ukuthi cha mina ngiyi-product yentuthuko sengizongena-ke ikakhulukazi kulo hlelo engize ngayo siyaqala sicela uqala ngokuxolisa emphakathi wakithi yabona isintu sakithi masithi lixhoshwa libhekile lalazi ukuthi ihlwa ngeke lixhoshwe licimezile yokuthi wenza uplan into ethize kuvene kuqhameke enye into yenza ukuthi lento ingasenzeki bese ke umuntu mase bonekhathi usaxoshiwe usanwa ihlo bese ehlekisa ngawe kanti engazi ukuthi nawe lizobuya ngakuwena khona isisho ke mina isizulu ngasincene khona isisho ethi ungahleki mina ngoba nawena kuzokwenzeka le nto eyenza ngeke ngisasisho ngendlela yakhona namhlanje ke size la sizokhuluma ngemigwaqo emibili imigwaqo esihluphe kakhulu iHammersdale yonke nothi kuphela uward 5 including uward 6 including uward 91 namanye amawadi okukakhulukazi umgwaqo esubiza ngokuthi P544 no-P385 le migwaqo lo ihlupha ngani na imigwaqo ikhona kodwa inkinga yayo omunye unama-potholes awusahambeki kakhulukazi u-P544 bese kuthi u-P385 umgwaqo walinyazwa ama-floods yabona ke uma uhulumeni uplana bafowethu ngifuna ukuthi nginichazele kahle uma kwenziwa i-budget ubabumeya uthi izolo be-deliver i-state of saseThekwini ekhuluma ukuthi yiziphi izinto ezokwenziwa ngekhathi enza kanjalo ufaka ne-budget ema-project azokwenziwa njengoba kade echaza then bese kuthi ngo-end of May noma ngo-June baphasisa i-budget now bese besebenza nge-budget ephasisiwe mangenzeka uNkulunkulu ngolaka lakhe ngo-November noma ngo-December ehlisa imvula bese kuguguleka imigwaqo eminingi mhlambe namahole isuke ingekho imali esuke ilindile ezolungisa ngaleso sikhathi leso naw kubalekile ukuthi babuyele emuva bathi nazi izinto besiyozenza saze senza ama-IDP roadshow futhi sokwenza izinto ey'thize kodwa manje sesinenkinga ngenxa yendalo enile amanzi adisrupt-a inqalasizinda or i-infrastructure yaseThekwini naw kusefaneleke manje sibuyele emuva siyobheka ukuthi singayi-reviewa kanjani i-budget ekade siphasile iphase inama-project bese bakhona ama-project ekusekufaneke manje angasenzeki ukuze kulungiswe le nto ephazamisekile ngoba isuke iphazamisa izinto ezithize nalana-ke kunomgwaqo lo esithi P385 iyeminye emgwaqo eyaphazanyiswa ama floods nami ngibuya kona ngawubona ukuthi hey lo mgwaqo uwenza abantu base bahamastile kube difficult for bona kugcina manje bengasahambi nge main road gcine sebehamba ngo back door kanti nawo lo mgwaqo usekhanjwa kuona nawo usulimele kawona nakugcine manje kungasakwazi ukuthi kusheshheke kufike la kufanele kufikeke khona uma kunomuntu ogulayo iambulance igcine ingakwazi ifike ngesikhathi uma kunegebengu amaphoyisa ngamavena wagcine engafikanga ngesikhathi abasebenzayo bafika late ngenxa yokuthi izulu lamaflood alimaze umgwaqo kodwa ke ngoba singabantu ithi imvula mayinile alimaze umgwaqo namhlanje sivuke sikhale ngohulumeni ukuthi kodwa wenzani uhulumeni singabe sisho cha kona siyabona ukuthi imvula limazini sacela uhulumeni ukwazi ungenelela ukuze sizokwazi ukuthi sihambe emgaqweni nawe ingakho ngiqale ngaxolisa kodwa namhlanje ngiyazi ukuthi baningi ngoba thina njengeprovince no-national siyasebenzisana netheku ezimetho yingakho uma umeya ume nama-meeting uyeke akhulume ngale mgwaqo ngoba siyahlangana sireportelane ukuthi lo mgwaqo lo sizozama ukuthi sulungise esikhathi esithize sithole i-budget kahle kahle nduna bekuthiwa zange sithathe i-decision yokuthi noma imali ingekho ekade funeka sikhande ngomgwaqo sahamba sayothatha imali komunye umasipala ole kwaZulu engengusho ngegama ngoba kuyarekhodwa la ngikagcina ngithi uZulu umningiki yabona masikhuluma ngoZulu sikhuluma ke ngendawo eningi sathatha imali komgwaqo kade kufaneke wakhiwe ngenxa yokuthi abantu bakhona abawuhloniphi uhulumeni kakhongolosa sathi ngona le mali asithathe sizoyifaka la eThekwini eHammersdale ngoba abantu bakhona bayakwazi ukuthi bawuhloniphe uhulumeni kakhongolosa for sure bona bayakhala kodwa ukukhala kwabo nathi sitha sazi ngoba siyazi ukuthi izandla zenjani ziyageza isisho sithi ikhothe ikhothayo engayikhothi ningakho ke sithatha imali sayiletha ngoba siyabahlonipha abantu baseThekwini basamasidela ukuthi makuthiwa kuhanjwe bayovota bayaphuma ngomningi babovotela i-ANC noma inenkingi i-ANC kodwa bakhohlwa ukuthi iyona engabakhulula laba abanye zobuye sibabone ngoba noma uhambisa intuthuko abayibongi intuthuko kanti kuthiwa umntanami kuyabongwa kubonga okuncane kubonga okukhulu ngangaphake mina emakhaya ngikithi mase ngisha we mntanami kuyabongwa kubonga okuncane kubonga okukhulu oh niyazi naleyo kubalulekile bafowethu ukuthi uma uwumuntu nje ukubonge lokho okuncane ngisho ekhaya uma umama ebuya edolobheni ebuya nesitukuswidi faneke ukujabulele lokho ungathi mama hawu iphi danono ngoba iyona into akwazi ukuyi-afforda ngaleso sikhathi mhlawumbe ngakusasa uzofika nedanono uma esenayo ngizocela nje ukuthi niyishayele izandla ngokuthi niyakwazi ukuthi niwuhloniphe uhulumeni kakhongolona Nawuke lo mgwaqo ke le esithi P385 no P544 musuke egalama uphuma nje ku freeway unyuka kanjalo uze ngapha uzohlangana nawo U385 umgwaqo lo esisi appointe usonkontleke ngisathatha imali engango 100 million ukuthi izokwazi ukuthi nilungisele wona lo mgwaqo lo njoba ke le mgwaqo siyilungisa Pathwa loyo 100 million. U 15 million wawo uzokhanda le lo mhosho noma le bridge lalimani. Ngizobona nje sukela yabona namhlanje njengoba kulosine, losine namhlanje. O losithatha asazazi nensuku. Next week ngolosithathu no ngifuna ngikhulume iqiniso. Into engeke ngwazi ukisho ukuthi ngithi mangiphuma nje la ngiyaqala kuyasetshenzwa. Kodwa isayithi si-establishiwe for yonke lo mgwaqo. Next week, ngolwesibili noma ngolwesithathu, nizobona iimoto ziqala ziyeklirisha laphaya, kuzokwazi ukuthi kuqalwe, kukhandwe ibridge, kuzokwazi ukuthi kuhambe. Manje ke, laba ababhala ku-Facebook, abathi soke sibone, fanele batshele ukuthi yathina sesibonile. Ngoba sewuthulile usonkonhleke futhi ngathi ungazi bashuthele ngekhathi sekuqalwa seclearish nifake uFacebook uDudu yini lo wenziwa la ngoba iyona intuthuko sokubalekile ukuthi sikwazi ukuthi sikwenze lokho manje ke lapha njengoba kuzobe sekuqala sekusetshenzwa kunamathuba omsebenzi azokhandeka ngoba siyaqonda ukuthi abantu bakithi abaningi abasebenzi. Nakubalekile ukuthi noma amathuba emsebenzi angeka emaningi kodwa kuyona leli bridge nale mgwaqo ngoshoyo kuzoqhashwa abantu aba plus or minus 100. Manje siyafisa ukuthi uma sekuqhashwa angaqhashwa abantu ababili emzini owodwa khona kuzokwazi ukuthi lo suke benenhlanhla yokuqhashwa akwazi ukuthi athenge isakazana ekhaya nathi sikwazi ukumbongela umuntu oqhashiwe sivume ukuthi angeke siqhashwe sonke uma khona oqhashiwe ube njenga esikhathi soshaka ngekhathi ukuliwa kakuthiwa makuliwa makhono selele phansi lezi ezingemuva zethu uyadela wena osulapho kodwa ngoba uyazi ukuthi ekugcineni silwela ukuthi kube khona intuthuko ezweni lakithi futhi uma seqhashwa angaqhashwa kuphela abantu abangaphansi kwa 35 years noma 50 years noma 40 years akakwazi ukuthi aqhashwe ngoba amandla amandla amandla
sibonge kakhulu inkulumo enhle eyakhayo negqugquzela ukusiphatha emphakathini nokuhlonipha ingqalasizinda emphakathini lonke obekhuluma bekungqongqoshe wezokuthutha ezokuphepha nezokuxhunyaniswa nomphakathi umhlonishwa uSipho Hlomuka eseqedileke yena khansela ungcongo udlulise amazwi okubonga
siyanibongela abahlali base eMpumalanga namaphethelo ikakhulukazi iWard 5 eGeorge Day siyabonga nobhala wePondo sifundazwe sakwaZulu Natal usekela nobhala ubaba uHlomuka ukuthi eventually noma ekugcineni emva kokulwa kanje futhi ungakufihli ukuthi kube nesikhathe side sizama silwisana nokuthi igcine lo mcimbi uyiloluhlobo uphumelela siyabonga kakhulu sibonga kuwena Comrade Hlomuka ne leadership yonke ye department ebesixhumana sixabana siyibanga silwa sivumelana kwaze kwafika la ukuthi kube impumelelo siyafisa ukuthi nazi ukuthi uKhongolose wasethulantetane ubuholi obuholwa ubaba uXaba uyabonga Honorable Mayor yaseThekwini siyazazi inhlamba mfowethu osuke wabhekana nazo namazwi aqinile asetshengisa nokukuthemba kancane ngenxa yesikhathi esesibekiwe kuzanywa kuliwa nalento ukuthi igcine iphumelele siyajabula ukuthi namhlanje uthe ufuna ukuzozibonela kwenzeka ngiyezwa ke kunesigameko esenzeka ngisemanzini e-stadium naze nasongelana nodadewethu othize omholo wegatsha owayesekhathele naye nathi uma sekwenzeka uhlomuke seyuletha lo mgwaqo nizoshutha nobabili angazi noma lifezekile lelo phupho. Babethe ehlomuka bayoyalapha endaweni yesigameko bafike bathathe isithombe. Abe sethi umeya sekela nobhala wombutho kaKhongolose eRegionini yaseThekwini ne-entire leadership ohamba nayo including comrade oyidiployiya la emothismeyiwa ucomrade uzamile onke amacomrade aqhamuka kuzona zonke iy'nkalo heyi comrade uhlomuka lo mcimbi awumncane ngibona namacomrade ase-south azozibonela because ibisigcwele kuyona yonke indawo le umcimbi lo ukuthi ubaluleke kakhulu ukuthi ulungiswe leya mgaqo. Comrade usozabe siyabonga mfowethu ukuthi in your busy scheduled ANC mayithi sondela ngapha bese ukuyeka konke usondele ebukhosini masemveni nduna kandaba wena owangisikela inxiwa ngakho umuzi kababa engokutshutshwa inkosi indaba ezitha inkosi yasemveni ukhabazela siyabonga ukuthi nizongqonga lo mcimbi omuhle kanje ningadinwa nangomuso. Comrade uzamile okuyena othunywe yi-ANC ukuthi asibhekela kulamagatsha ayisithupha emethisumeyiwa zone. Siyabonga comrade ukuthi ngaso sonke isikhathi in times of need as ama-branch you are always available. Thank you very much comrade Zamile. Kuguzeli kazwelonke comrade Abby. Siyabonga mfowethu ngeke ngakubona la noma usekhona yini comrade Abby. Elinye lamacabana athunywe u-National Executive Committee ngaphansi kwe-stewardship sikacomrade unobhala we kazwelonke ucomrade ufikile embalula wabathuma abangamashumi amahlanu ukuthi abazobhifapha balekelele uKhongolose ekuthweni lempi abhekene nayo KwaZulu Natali igcina inqobeke nembala abadisappoint comrade nobhala weprovince beza ngaso sonke isikhathi uma bedingakala they are here to be found and benza umsebenzi oncomekayo. Siyabonga kakhulu comrade Ap unational organizer okhona amongst ourselves. Leadership yezone elidwa ucomrade unobhala benosihlalo khona unobhala ucomrade uhlongwa comrade umbongi we know ukuthi at times siyalwa sixabane sodwa but I'm happy ukuthi usuku understand ukuthi impi yethu isingekho personal but isuki organizational ngoba sisuke sifuna ukuservice wabantu basethulantetana noma basethekwini noma semethisumeyiwa zone. Siyabonga ukuthi ninosihlalo ucomrade usijongo you are here noma ube khona ukuthi nibe ingxenye yalo mcimbi omuhle kangaka. Ningabaye kuphela nakubuloni bashayelela izandla. Siyabongoza kwethu abafowethu amakhansela enqola emasondo sondo African National Congress athe awayeke konke akwenza emagatsheni awo azosibongisa ngoba nawo ayathinteka njengoba siqale ngo-door to door nje comrade Hlomuka extension besithole iy'khalo zithi ya sakubamba wena umgaqa ulungisi ngani because uyaba-affecta nabo i-ward 691 in terms of ukudlula so ukulungiswa kwaleya mgaqo kukhulula wonke umuntu amakhansela akazozibonela ngowabo ukhansela umajola nokhansela usikhakhane ebebekhona kuyona le program namanye amakhansela kungenzeka ukuthi engawaboni ukhansela usijongo sengikhohle ukuthi ubeyabe yikhansela siyabonga kakhulu makhansela kaKhongolose ubuholi yeah ubuholi bomame okusukela ku-province obuke ba ingxenye yokuthi kulungiselelwe lo mcimbi kuze kuzofikwa nala usuwenzeka khona izone i-region i-Women's League yonke nasegatsheni siyabonga kakhulu maqabane. Uvuka ibambe African National Congress Youth League ebrentshini kwizone siyanibona maqabane nizo embrace ama gains ka African National Congress. Comrade siyabonga kakhulu. Abanikazi bami egatsheni, the branch executive committee eholwa ucomrade uStalo webranch iThulanintetana branch, ucomrade uThabani Xaba nonobhala ucomrade uThabile Ndawo nayo yonke leadership yebranch, siyabonga maqabane ukuseseka kuona wonke lo msebenzi kuze kuzofika la nagcina nani nikhona uma usumaterialize. Siyabonga ubuholi bukavuka ibambe egatsheni, siyabonga kakhulu makomrade. Simbonile unobhala ucomrade uToto olida umbutho kakhongolose wabantu abasha kuyona ama-activities okunxenxa ukuthi asinakwe esimeni salesasigameko sango-2022 sokulimala komgaqo ANC Youth League ezonini nasebrentshini. Siyabonga kakhulu maqabane. Abefundisi abebeka imkhuleko usuku nosuku engcinambeni esibhekene nazo somphakathi waseThulanintetane, benze isiqiniseko sokuthi uNkulunkulu akasideli nakulesikhathi esibhekene naso. Siyabonga kakhulu sithi uNkulunkulu anibusise niqhubeke njalo. Zinceku zenkosi sibonga wonke amagatsha aseMatthew Smay wathe ekhala uma uzwa i-report lapho i-reporter khona izinto zawo awayishiyi iThulanintetana branch njengendawo ebukeka i-central in terms of ukuhlanganisa wonke la magatsha kwaze kwagcina kufika la Matthew Smay zone. We are humbled, all of you comrades akhona nangekho, siyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu nange-support yenu. Asikusho lokhu ngqongqoshe ninomeya ukuthi ngaphandle kwenhlonipho nokusekeleka nokuhlonishwa umphakathi owasikhetha ngo-2016 wayivuselela i-contract yethu ngo-2021 abakaze nangelodwa ilanga noma kuthiwa umgwaqo walimala ngo-2022 ubezwe bethi bavimba umgwaqo bathi akusahanjwa bashisa amathayi kuze kuzobe manje bebesabekezele. Bengathi mangidlula phambi kwabo bangethuke bebesangiseka namanje. Asikwazi ukungasho ukuthi imphakathi waseThulanintetana branch sankonje mophela George Daly siyabonga sithobekile phambi kwenu. Siyafuna ukusho ukuthi umnyango waka-DOT uqala uziyoba sekupheleni, sithobekile amanxeba abesinawo comrade Hlomoka. U-African National Congress u-investe kahle uma u-investe kuwena because une-passion ne-understanding yokuthi abantu baseThulanintetana, abantu base-Ward 5, abantu base-Matthew Smay can never suffer kugeyine abantu bakwaZulu abangawuhloniphi u-African National Congress. We are very humbled by your department ukuthi nisihloniphe ngalawo mazwi.
Siyabonga kakhulu kuzo zonke iy'khulumi. Sivale ngaye ke ukhansela uNgcongo ebonga uNgqongqoshe, ebonga nakho konke okade kwenzeka emcimbini wokwethulwa kukasonkontileka ngaphansi kweminyango ezokuthutha, ezokuphepha nezokuxhunyeliswa komphakathi. Angivaleliseke nami kuVicky wakamasuku, ngikufisele usuku oluhle.
Lo khulumayo umama uLthuli la ngikhona njengamanje ngise office la ka PRE la esenza khona ama operating license. Uma sikhuluma ngama operating license sikhuluma ngeimvume zokuthwala umphakathi. So okusho ukuthi uma ngabe uoperator unetekisi kufanele ube nemvume yokuthwala noma yokuhamba kuleyo route osuke kuyona ogunyaziwe ukuthi uhambe kuyona. So ke Before bekuthi uma ngabe sizokwenza ama operating license sonke eKZN kudinga ukuthi fine siyowenza ePietermaritzburg noma ngabe kuthiwa usuka kuyipi iregion njengoba eKZN sinama region nje awu 16 sonke njoba siwu 16 bekuphoqa ukuthi fine size eMaritzburg sizokwenza ama operating license yethu obekwenza ke kube khona abaningi ogcina uthola ukuthi ufikile kodwa ugcine engakwazanga ukusizakala ngenxa yobuningi babantu ade besuke bezokwenza ama operating license nabanye bezokwenza izinto ezahlukahlukene so lokho ke bekuba ingcindezi kuthina kulo 30 years ke we democracy sesinawo ke manje ama office okuyiwona okwenziwa kona ama permits la eThekwini sesinalo elethu esikubonga kakhulu esikushayile izandla sine office lethu esilithanda kakhulu futhi leli office lethu ukuthi zonke izinto zicentralize sikwazi ukuyithola khona eduze sikwazi ukuzenza ngaphakathi makufanele senze ama rank stand siwenza khona ama rank stand ebese kuba khona elinye futhi office eselikhona emkhanya kude so it means that ke ushuthi yonke le ndawo esemkhanya kude kohluhluwe abasa drive manje i distance end beze e Pietermaritzburg so lokho kube usizo olukhulu kakhulu kuthina kwasusa ingcindezi kuthina abanikazi beyimoto banikwazi bathina esiyama operator la ka Santaco izinto eziningi sekulula ukuzenza sekuthi noma kukhona into ikhohliwe ukwazi ukubuyela ekhaya uphinde ubuye futhi iphinde iprocesswe into yakho ngosuku olodwa sijabula kakhulu manje yonke into yethu nje sekulula izinto sezilula kakhulu kunaqala
Amen.